This is an MUT Radio podcast.
It is exactly 26 minutes to the hour, 10 o'clock. We are almost at the end of the show. Good morning to you. I hope you are still having an awesome morning. Lapho ukhona njengamanje, I just played you Untatastana and Makhazi Betty Tulamabota. They featured DJ Zaga and Skatum. Good morning to you. I am Sines, the host of the show. We are saying it is the only way to start your day. And Sikonela, the MUT radio station, shape and own the future. Njengamanje, we have our sports anchor Umvelo Wakahadebe ready to take the show. We have a very special sports edition. Umvelo?
Yes, thank you, Snazzy. Yes, namhlanje ke anginawo ama sports bulletin party. I got something special. Ngiphethe two students from right here at MUT SA. Ngiphethe uLindelani Mazibuko kanye noPhumlanini la. They la bawine laphayana kumntiswano adula phaya kuma USS Games e bodybuilding. First link zokuqala ngobhuti la uLindelani, sawubona bhuti.
Sanibona.
Abone njani?
Uyaphila njani?
Ngiyayibona nje injabulo igcwele ebusweni.
Hawu, into zabulezo.
Yes. Manje ke ngizwile ukuthi khona okuwinile lapha kuma USSA Games lapha ade kumncintiswano nimele iMangosuthu University of Technology. Cela ke, can you tell us about your experience ngokukhompyutha lapha? Bekunjani? How was?
Igama nguLindelani Sibongwamba Sibuko. Sanda kufika vele nale esikoleni. I-bodybuilding nakhona ngumuntu osanda kufika khona kwi-bodybuilding, anginayo experience etheni, kodwa ke ngikwazile ukuthi ucoach angiselecte for i-bodybuilding player yesikole. Siyilekwe kuyodlala laphaya kuma USA. Kuyadlaleka nje into ekhona vele, ngisikora vele. Ngisikora nje vele into ezakalayo lapha, ukujima nje khombisa imaset.
Yes, I read somewhere ukuthi wakwadlala ne basketball, wheelchair basketball. Is that true?
Yeah, awungi player nje ngadlala na kwi KZN team, KZN ne team yami i Spears ngidlala kusona wheelchair basketball.
Yeah, that is nice. Isibuyela lapha kuma USS Games. Njoba deni computer lapha, what were the challenges? Iziphi nje into enibhekene nazo mhlawumbe ngathi were difficult?
Ngicabanga ukuthi ayikho because uhamba ngecategory ngoba mina kwi-category wheelchair yabo ngiba nami kwi-category yami yabo, azikho into ezitheni nje engingazisenzi.
So how do you prepare yourself before nize niye nje nithi nyala phaya? Mentally, how do you prepare yourself? Sibeke eceleni nje ukuthi nidla kamnandi, niyayivocavoca, nidla into e-healthy. How do you prepare yourself mentally? Kumele ube njani moya that kind of competition?
Mentally ukuthi nje ufocus ukuthi la ngiyomela isikole, isikole simelwe yimina lapha. Kuneke ngithi uma ngidlala lapha ngenza izinto ngisho ukuthi no, ngi-advertise isikole la.
Yes, that is nice. Sonke ke into esenzayo kuhlezi kunomuntu osoke emela ngemumva esupporta wena, who were behind you, bekunika i-motivation ukuthi no, you can do this.
Baningi kakhulu. Umama kwe-student counseling lapha kwa-disability unit bekhona i-support, ama-player bedlala nawo. Na kakhulu coach, mina ngumuntu obeyibuka nje ibuka ngithi hayi yabo, kodwa but u-coach ungenze ngathi ukuba nomdlandla kakhulu for ukukhombisa.
So yeah, njoba dini laphaya, many students akubukile and some are looking up to you, both abadisabled and our students that are perfectly fine. Ababukela kwena, yini ongayisho nje, just to pass a message ukuthi you can actually do this. It doesn't matter ukuthi ukwisimo esinjani.
Yeah, I disability kumina ngiyithatha nje njengesithombe nje esikumina nokuthi ukuthi ungibuka kanjani anginankinga, but
yes,
if u disabled try ukungena entweni lezi lokwe sport, Esports if you disabled, we are famous nas. In the book we value duty disabled. I mean I am serious.
Yes.
So, manje, if you get a sport,
Ngithuke yofula nje sibonga kakhulu and hey before I let you go I was tell ukuthi yini oyiwinile ubuye nani le mangosuthu
ngibuye nama medal amabili la for i category yami ebengidlalela bese kuba eyokuthi ngishaya wonke umuntu ke ngiyangazi lapho ngishaya normal ngishaya yabantu ba disabled.
Yes.
Lapho ngabuya ne best poser ye female lapho isuku ihlanganise wonke umuntu okuyi female okuyi male kwi competition.
Yes, so sakhuluma lapho nje nga male nama female. We also got another female bodybuilder la in studio, siphethe uPhumla Nene. Sisi, how are you?
Ngiyabingelela igamela ngiphumla ngoba Nene. Ngikahle nje kakhulu. Kakhulu kwaziwa ngiwinile nje.
Eh ake kumuntu ongakuthandi kuwina. So please tell us what inspired you ukuthi ungene into bodybuilding.
Ukujima vele bekuyinto vele ngiyithandayo. So ngitheme ngingena la ejimini esikoleni yasesikoleni. Maybe ngirecruiter ngiqale ngayithandi nje bodybuilding. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi lento ihambiselana nayo lento ukujima ngiyithandayo. So akuyona inkinga kakhulu kumina ngoba vele ngiyakuthanda vele ukujima.
Yes, yes. So, ngiyazi ukuthi you are a student le mangosuthu. So, how do you prepare? Usilungisa kanjani ischedule sakho ukuthi ngi time izinto zami ukuthi I will go ngiyokwenza lokhu, ngiyokwenza lokhu, ubalance isikole ne bodybuilding?
Kubiza nje ukuthi multitask kakhulu ku bodybuilding ngoba inzima iyodwa nje ngathi nje ungavela uyenze ungafundi umuntu nje odlalele ekhaya ungafundi ngoba inzima nje bodybuilding kakhulukazi i-diet yabo nje awugcina ungasakwazi yabo ukufocusa kahle esikoleni kodwa ngoba ungumuntu oyithanda uvela i-bodybuilding ngiyakwazi ukuthi ngibeke isikhathi sokufunda then after classes ngikwazi ukuyo gym.
Yes, that is great. So uma ungasho nje what were the challenges that you faced laphayana at the computer?
Yo, ama challenges nje kakhulu i-diet yayimnandi. Yo, i-diet inzima shame kodwa ke ngoba ngiyayithanda vele nje adingisho. Okunye nje bodybuilding mo yenza uzihlelelanisa ke izinto eziningi kunezinto okumele ungazenzi mo bodybuild mo compete. So ama challenges angibanga nawo kakhulu ngoba nje badisha u-champ nje ukuthi sinama division ahlukene. Uma udlala i-division kuya ngokuthi unjani yabo konke lokho. So kwi-division yami vele ngabona nje ngisamile kwi-lineup ukuthi laba ngiyabanquma.
Yes, confident. Yes, ucela usitshele ukuthi wena usibuyele nani le mangosuthu.
Mina-ke ngithole i-first place, i-gold yokuthi ngithole i-first place.
Nice.
Ne overall, okay.
Nice.
Okay, kwaba angithi kuba no nale division yami under ibi height yami kube ne over height yami.
Yes.
So ngithe mase sengidlala nalo wine over kwi height yami ngamshaya futhi naye ngabuya ne overall ke manje. Ngishaka nje endleleni yami.
All right. So abantu bazi ukuthi bodybuilding mostly idlala abantu besilisa. So yini ongayisho wena to motivate abanye abantu besifazane to pursue i-bodybuilding?
Ngiyathanda kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi i-bodybuilding akuyona abantu besilisa kuphela. Ngoba umuntu angasacabanga ukuthi mozongenela i-bodybuilding kumele mhlambe ube namamasela yabo. Nje le zinto nje leyithombe siyibona ku-internet nje zabantu abasuke sebe ama-pro. Cha, kunama-division ku-bodybuilding. Njengami nje ngiqale ku-division leyo kuqala. kukuwena ukuthi usuthanda ukunyuka ke yini manje ukhotha kutshela ukuthi okay usuzoshintsha indlela yokujima ke manje nezinto osuzidla ke manje seziyashintsha ngoba usungelela kwenye division. So ukujima nje ibodybuilding is sports esimnandi kakhulu ngiyafisa futhi nabo labo abantu besifazana ukuthi bayijoin.
Hey, so thank you very much Lindelwa nawe Lindelani Phumla nawe Lindelani nokusjoin a lights MUT Sports Edition namhlanje. Well, this was a very nice interview. Siyabonga. Now back to you Snezi.
This is an MUT Radio podcast.